Ona po ona la laulawina mai ai le tala i le tupe a le malo te le. Ai ona leila i le question time, po le teimi o fesili matali i le pāle mene tele. Na mōli mawina ai le malo losi o fina ngalo faalia i le tala i le tupe. Na sa anua le pāle mia Malcolm Turnbull, e tū lei fua fuanga le malo tele i le soifua malo loina, e pei ona aumaia i le tala i le tupe. Mō le tausanga faa le tupe lua fe se fulu male fitu se fulu male valu. E pe ona lolo wina e le tautupe, Scott Morrison e le pō na pō le pālimia.
Mr. Speaker, we are guaranteeing Medicare, yeah. Securing Medicare every year. The Medicare levy and the amount from income tax that is required to pay for Medicare and the PBS will go into the Medicare Guarantee Fund.
Le pālimia Malcolm Turnbull. E yei la fonga fou na aumaye le tala le tupe ale malo tele. O se la fonga po o se levi i fale tupe te tele, fale tupe lima au pito te tele i le antunuu. A to ai ma se la fonga i tangata lau tele. E awala i se levi po o se si i tanga i le levi o le Medicare. O nisi o fua fuanga i le tala le tupe i a onga ma le soi fua malolo ina. Ua vali e nisi o nusi pepa le tala le tupe ale malo tele ma le so o faata singa. Ua pei. O se tala ele tupe na tu siya mafuafua ina ele leiba. O se faa tusanga, Natalia ina e Corey Bernardi, le sui o le Liberals leana faa mavae, ai a matala na vae nga upufai le Conservatives Australia.
All the things that the coalition condemned in the Labor government when they did it, because they were tricky accounting measures, they've now adopted, albeit at a lesser scale. So it is a pale imitation of the Labor budget.
Corey Bernardi. Peita ina sa unua le taitai o leitu wangai Bill Shorten, e le taitai faya e le leipa se tala i le tupe, e faa au au, i pisi nisi matangata milionea.
Oh, that's complete rubbish. Even a crocodile wouldn't swallow that this is a Labor budget. A Labor budget wouldn't have given millionaires last night a $16,500 tax cut. A Labor budget wouldn't give the largest companies in Australia and multinationals a tax cut.
Le taitai o leitu wangai ma le Labor Bill Shorten. O lo whaiti o ina nisi vaenga po nisi whaala po tupotonga. Ia le tala i le tupe. Ona o lo ofolinga mai e o lai awha awhainga tā. Ona maua i e nisi o tangata lau tele. Ia benefiti mai le malo tele. O ila tau o lo o maua tatongi o benefiti. Ona o lelea i o ninga anwenga po le unemployment benefit po le dole. A whaatolu o na misi whaatala noanga po o appointments mō se ngā luenga. Ia, ua whaaititia, pe ua tipi le benefiti. E le ngata i lea, o le asu asu e ina nisi o tangata o lo o totongi i ei benefiti, po o lātou whaao ngā ina, ni vaila au whaasa ina. O le fuafuanga le nei, o lo o whaaitio ina mālosi e le teita i le Greens, Richard Di Natale, o ia o se fōmai, nanga lue I tonga fitinga o tangata e yei whaafita auli I waila au whaasaina.
I worked as a drug and alcohol doctor. I saw people who had problems with substance dependence. This will make the problem worse, not better. When you're dependent on a drug, the natural cycle is that some people relapse. That's the medical definition of drug dependence, a chronic relapsing condition. Now, if you're getting treatment, and you happen to fall into a hole and you relapse for a short period of time, taking away someone's income support is a recipe for driving them deeper into the hole that they've fallen in and they will end up becoming dependent.
Le taitai o le Greens, Dr. Richard Di Natale.